Noi sai da tuca. Sbiacqui.
This is
Ara.
This is
Chuga.
This is
Aposha.
This is
Ara Chuga. This is
Ara.
This is
Chuga.
This is
Arusha.
This is
Ara Chuga. Hindu
Ara.
Hindu
Chuga.
Hindu
Arusha.
Hindu
Ara Chuga. Hindu
Ara.
Hindu
Chuga.
Hindu
Arusha.
Hindu
Ara Chuga.
Ara Chuga ndo wajuga tumetoka. Makomando se tunaga kuogopa. Asubuhi kushi afu jioni tunaokoka. Na usulize wife napenda sana kumoka. Tukivaa kodi ni milegele. Ukileta dharau yani utachezea mijegede. Hip hop kwenye damu na chana adi tulegele. Chuga and big nation ni viloneka vipengele. Majabu ya chuga utabanja utapata mzee anakula maganja. Hapo takuta ni mchana usiku ni mobi na gomba na ganja. Wahuni misoma sai uwezi kuta kwa chucho wanakaba. Wadada ndono mama zetu na fight uwezi kuta tunadanga. Na feel proud kuwa chuga no DC. Chuga nyetu na sisi ndo sisi. Leta bifu utakuonyesha si mafisi. Hatuna mausihano na ibaridi tunafreezy.
This is
Ara.
This is
Chuga.
This is
Aposha.
This is
Ara Chuga. This is
Ara.
This is
Chuga.
This is
Arusha.
This is
Ara Chuga. Hindu
Ara.
Hindu
Chuga.
Hindu
Arusha.
Hindu
Ara Chuga.
Hindu Ara.
Hindu
Chuga.
Hindu
Arusha.
Hindu
Ara Chuga. Nipo Ara. Nipo Chuga. Nikifa nizikwe na wadudu wa Ara Chuga. Madede misafara, mamoshi maganja ya Ara Chuga. Boshori mandula ndo machizi wa Ara Chuga. Ninini, nigani, fata maelekezo buda.
Baiki ndo inatuki, baiki ndo inatuki, lakini sa tufanyaji. Amna kazi, tufanyaji, amna kazi.
Inakuwaje kwenye msiba meibuka na wakuda. Wakati chuga ni chuga tupendagi ushamba. Funga, ukitoa libuku ni ule mwendo wa dede. Ukitoa libuku beu tapelekwa kwa starehe.
Chuga kama chuga ni enyo wadudusu na nigeni wadipu. We nitaftie mkua wote hapa Tanzania wote unofanana na chuga ni wote. Kama siyo isuo chuga kama chuga enyo na babigi chuga.
This is
Ara.
This is
Chuga.
This is
Aposha.
This is
Ara Chuga. This is
Ara.
This is
Chuga.
This is
Arusha.
This is
Ara Chuga. Hindu
Ara.
Hindu
Chuga.
Hindu
Arusha.
Hindu
Ara Chuga. Hindu
Ara.
Hindu
Chuga.
Hindu
Arusha.
Hindu
Ara Chuga.
So kwamba ni vipi enye. Si enye ni mashetu nwa di mamsikiti enye hapo hivi town. So kwamba tuelewe kitu na ileweka. Sema wazona tuko raptia na wawa chungaji. Mchungaji nasema sito kufaka mwako unokone ni nani I see.
Walizani nitacheka cheka. Kuda dake leo nimekuja kwa sema sema. Mabisho watoto wa mama mbwa wajui njia. So na wapa mamistari akili yenye inafaa. Watoto wa mtani tuna hela ila tuna bala. Usilete umaza fantasy tumezaliwa bana. Si tunamove kama bogi. Hatufiki tuko OG hatunaga story. Widi yetu hava smoke. Mana wanajua what's floaty after na zika yeah. Wanajona magangsta hao. Mafucking pimbi. Wanajita vidumila kwa mademwa wadindi. Sindo machizo bishi sana afu wachizo shindi. Kamu na bisha mlete mkalua kwa geuze shangingi.